school. Ivaru floppy, and I call no go gala silly. Bobuya go bumia musha sha begik believer. Beng pate gaga bino mukala lun sando bel deep. Kota to de mokalang sanadam, kimus kipi. Buga kondi, upe kile ngyak shia suri. Ivaring zami, ubege zela gotung shuli. Beng bone ngati me bangwazu buenzu feeling happy. Nga decide to hook shia ngoba mshampe bengi stressi. Sonke sina maputs, kota wena ngati uwesi. Oksuge juze wako kuzonge zage gibe stress free. Nkweli tetsi, ikombe ka utandun MC. Kota njenge haka, nkwesu jobo mzoba fresh. Nane chance, yoktolo munyu mushu memu. Blazing nane plan, mzomeza feeling njenge angel. Usale gashu katela bafana bazo. Dala minu sale gase ngiyazi laba fana zoba dala. Hope uzomkhumbula sengihlangabeze nethimvula nakho kumele ukwazi angeke uphinde ulithole njeni kluk noma ukhali uyazi mina obefika njalo akududuza yakushiya namhlanje maybe ithombe zami izokukhumbuza bese ngibekezela noma kusinda ngagcina ngidedela but indoda ayikhali kodwa kumina beziqathakela especially mangidonsa wonke ama-calls ami wa-rejecta mangikubuza wayo ungitshela ukuthi i-network iyabheka ngiyazi abangani benjudana nihlotana blind i-trans anginayo kodwa uma ungidinga bengifika fast. Bengikunika okusenhlizweni bengakuthengi ngemali. Bengifuna sakho umndeni kodwa iphupho lashabalala. Noma uma ngikhumbula bengifake ugula ngithole isiklip. Kodwa namhlanje usukhohliwe usuyangishithela ngithi it's fine ngiyavaya but ngiringa ivari ngisakuthanda. Kodwa ngeke ngikwazi kulokhu ngihleli ngibhekile ukudlala. Scoof, hope uyajabula. Wabona manje ngomnyango mphuma. Hope uyajabula. Wabona inamba yakho ngisusa. Nami ngabhayiza. Ngangalalela abangani bengikhuza. Kodwa ngangigcwele uthando. Ngangaboni ngifake izuku. Kodwa ke ngifundile. Uthando ludonselana ey'nhlungwini. Ukuthi uthanda umuntu kanti awazi kuyena u-exist. Ezinye i-fake uthando mawusamnandi njengo-chepisi. Kodwa mawuphela ushukela zikulahle phansi edastini.